mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose mutwumva kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze rero mu kiganiro muri isanga nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika. Nkuko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha tubaha umwanya mugasangiza n'abakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu. Abatari mwaduha telefone rero mwaziduha kuri Facebook cyangwa se mukatubipa kuri WhatsApp. Nomero yacu ni akamenyetso ko guteranya 1202 441 931. Mutubwire rero icyo mutekereza ku biganiro byahise ku makuru y'iwanyu aho ngaho. Mibutsa kandi ko mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kutwandikira kuri adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Ibyo ni mu ijambo rimwe, radioyacu@gmail.com. aho rero niho mwatugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo, ibyo mushima ndetse n'ibyo mugaya kugira ngo turusheho kubanogera. Ubu rero ni cya kiganiro muri isanga cyo kwa gatandatu aho duha ijambo buri wese wifuza kudusangiza amakuru. Noneho tuhere ku karirimbo nk'uko tumaze kubibamenyereza, inuma ya Kizito Mihigo.
Okay.
Ndirimbo inuma Kizito Mihigo ati inuma iyo numa niyo dukeneye mu kirere cy'u Rwanda, ariko ntekereza ko ikenewe no mu bindi birere byo ku isi hose. Nshuti rero, mwumva Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga ni ikiganiro kibaha ijambo. Uyu munsi muratubwira ku makuru y'iwanyu, nagira ngo mpere kuri Thomas. Turi kumwe, wiriwe neza, urahagana hehe? Ye, mwiriwe muti Bujumbura?
Bujumbura nta mahoro, hameze neza, kabura.
Wakongera ijwi?
Ni Bujumbura nta mahoro, kwa kabura.
Ahubwo imvura igomba kuba irimo gutuma telefoni yawe itumvikana neza. Numvise ko mwiriwe neza, amahoro ni byiza, ko na kavura bimeze gute rero? Ni kenshi ko numva isa nkaho igiye kugutenguha ku byerekeranye no murongo wa telefone.
Birahise.
Ni icyo watubwira se, amakuru watugezaho ubu ngubu? Ko birimo kukugora, waguma ahantu hamwe tu kugira ngo tubashe kukumva?
Yego. Bako mbona abakuru b'igihugu yategetse.
Yewe, telefone yawe iravuga nabi. Numvise uvuga ngo inama y'abakuru b'ibihugu, ariko ntabwo ndimo gusobanukirwa neza ibyo urimo kuvuga. Ni iri iheruka Arusha muri Tanzania?
Ego, iheruka kuba i Arusha muri Tanzania.
Yego.
Ndashima kubona yarabaye mu gihe. Byaratunezereye koreye. Navuga. Tubabaje kuko umusa isani.
Ndashwe ntabwo tukumva. Reka twongere tuguhamagare mu kanya nugera ahantu hameze neza, hanyuma tube twakiriye Joseph. Joseph?
Ego, muraho
neza, wari uducitse? Ama telefone ndumva atangiye nabi.
Network amuriko mu Rwanda ho ni ikibazo.
Ndumva ko nuwo twavuganaga mu Burundi nawe arimo kuvuga bigacika, ukumva ijambo rimwe rindi rikagenda. Nuko uwo uri hehe?
Ni Kigali.
Ye. Nuko mwiriwe mute mwebwe?
Twiriwe neza.
Nuko. Nicyo wadutangariza se?
Mbabanza gusuhuza abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ndasuhuza n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri rusange. Mwongera gusuhuza na Miss wa Koje Banke.
Ni uwo ni nde?
Ni Megani.
Ni Miss wa Koje Banke se cyangwa ni Miss Rwanda?
Oya, Miss Rwanda ni Josiane. Miss w'Abanyarwanda Josiane niwe ndamusuhuje.
Ariko urabicuritse ahari. Niko Miss Rwanda ninde? Irushanwa ryarabaye. Miss Rwanda ni Megan.
Ni Megan ariko.
Yego.
Ndivuze ndishaka kubera ko watowe n'Abanyarwanda ari Josiane. Benshi nyine.
Yego, Miss w'Abanyarwanda hanyuma na Miss Rwanda. Ntabwo ari Miss Koje Banke. Twumvikane neza. Tutagira n'uwo tuyobya udukurikiye ari mu Burundi cyangwa ahandi. Nuko ubikoze ubishaka. Kubera iki rero?
Ubishaka kubera ko niwe twatoye nyine kandi Rwanda nyamwinshi rwaramutoye cyane ko nyine mwabonye ko ari naryo kamba yegukanye. Rero ya nyine gusa twaramwishimiye nawe.
Ariko reka ngo ukosore ho gato iryo jambo ariko ubanza Rwanda nyamwinshi ridakunze gukoreshwa. Wavuga hari abantu benshi.
Abantu benshi. Rero gusaba ari abantu nyine ndo n'abashimira bitwaye neza. Kandi mu by'ukuri barabikoreye pe. Ariko gusa hagaragayemo amakosa wenda niba banyumva bazagerageza ubutaha bakabikosora. Mu minsi ishize ni nayo nkuru yari hano mu Rwanda ngira ngo natangariza abari kutwumva.
Utwo dukosa hari tumwe bagiye bavuga.
Ngewe ikosa mbona rya mbere hari ugufata abantu bakabajyana muri putu kapu. Noneho babagezeyo bakababwira ati bakatoranyamo abazajya bataha. Bagafata nk'abana bakababwira ati muhambire imyenda yanyu mu bikapu bakagenda. Bagerayo ubwo ngubwo hakavamo umwe akaba ari gutaha igicuku cyose.
Icyo barakivuze hari abagaye ko abana batahaga nijoro kandi boherejwe n'ababyeyi amanywava.
Rwose yayo ntabwo ari byo, ahubwo Fazari niba ari batanu bavamo bagakuriramo rimwe ku buryo umwana ataha adafite ubwoba n'amarira. Kurya yanavuga ati ntabwo nagiye njyenyine, haje n'abandi nyine.
Ku buryo bashyigikirana, wowe ku bwawe aho kugira ngo hagende hataha umwe umwe, abo batanu nibo bagomba kuvamo. Uvuyemo uyu munsi yahaguma akagumana n'abandi bakamuhoza amarira, uvuyemo ku munsi wa kabiri kugeza iyo minsi itanu ishize bose bakagendera rimwe.
Bakagendera rimwe cyangwa se bashaka bakanabahahera rimwe ibizamini, kuko biriya bintu ntabwo ari byiza. Ikindi nanone kuri ibi bijyanye no kubaza mu Cyongereza, ntabwo biriya bintu ari byo, dore ko n'abababazaga nabo ubwabo ubona ko Icyongereza cyabo ntabwo ari orijinali.
Agisa ziratandukanye n'ubundi, niyo umuntu avuga uko umwe avuga sikunda avuga, hari n'igihe amagambo ashobora kutumvikana neza.
Kubera ko ababazaga nabo bumva ko Icyongereza batakizi neza. Noneho icyo nashaka kuvuga, numva nka kuri aba bafata bakajyana muri putu kapu, numva bajya babajyana naho bakazabageza kuri sinari
bose
bazi ko abo bajyanye bazi ururimi, noneho bagerayo buri muntu agahabwa uburenganzira bwo gusobanura mu rurimi ashaka. Kubera ko ego nibyo Miss Rwanda zatorwa ajya i Burayi bizasaba ko agomba kuba azi Icyongereza. Rero bajya bajyana muri sinari babanje kumenya ko bose bazi ururimi, noneho bagerayo buri muntu akihitiramo ururimi ashaka batagombye guhatwa ngo uravuga muri uru nguru.
Ariko hari abavuga ko umuntu ashobora no kubona n'umwe interprete umusemuzi icyo gihe yakenera kujya mu mahanga.
Nabyo birashoboka,
ariko nyine wenda wenda bibaye ngombwa kwenda urwo rurimi rwa bimboga rwenda rwakenerwa bari bazaje bajye kuri sinari babanje kubitunganya kurya tubonekamo imbogamizi n'urugero bari abantu babazozwaga abantu barakoze cyane barakoze ariko nka Josiane wenda mushimira ko buri icyongereza cyo muri groupe scolaire Rwengera kizana ugihanganisha n'icy'abana bize mu bigo bikomeye cyane byahangaha biba bihenze
ni Rwengera ahubwo numvaga yaravuze mu Ruhango niba narakurikiye neza si
n'ibyo bigo byaciye mu giturage cyongereza cyaho nyine twese tuba tukizi n'icyo muri bikorere rero uriya mwana mu by'ukuri yarakoze cyane kuko birakuza guhangana n'abana bize muri aya mashuri akomeye cyane abazi ururimi kurenza n'ikinyarwanda bavukiyemo rw'icyongereza
uravuga rero uti nibajya muri bootcamp bagombye kuba bafite bazi ururimi ubwo ni ukuvuga ko wowe muri kriteri zo ku za Miss Rwanda noneho wakongeramo n'icyongereza ko umuntu abakizi kuko nibaramuka baramutse babishyizemo ndibwira ko hari abahita baviramo muri etape zo hasi batari banagera no guhabwa ayo mahirwe yo kujya muri bootcamp baramutse bashyizemo n'icyongereza ko kigomba kuvuga
icyo nifuzaga bacyongeramo batacyongeramo icyangombwa ni uko umuntu bajya kuri sinari akabazwa mu rurimi yisanzuyemo.
Ese kuki bitaba ikinyarwanda ko ari Miss Rwanda bikaba ari ururimi akaba ari ikinyarwanda kuki bitaba ikinyarwanda
n'ubundi natwe icyifuzo cyacu nk'abanyarwanda bibaye byiza ubundi ikinyarwanda ni nacyo cyakoreshwa hariya ariko wenda kubera ko wenda baba bavuga bati umwana azajya hanze mu bihugu n'iki wenda ngo byaba byiza nicyo cyongereza akaba akizi ariko icyangombwa ni uko bababaza mu kinyarwanda gusa icyo twanga ni ukubahatiriza kuvuga mu ndimi nabo ubwabo batazi nicyo twanga nta kindi.
Icyo kinyarwanda kizi neza se ko bijyana n'umuco akizi neza ntabwo kandi aba yarize mu byo mu bisabwa agomba kuba yarize ntashobora guhabwa amahugurwa umushyize mu yindi bootcamp y'icyongereza ntabwo yavamo akizi neza ku buryo ashobora kwirwanaho yaramutse yatsinze
gusa twebwe icyo njye nanjye numva nashaka cyangwa se kitambereye cyiza ni ukubwira umuntu ngo vuga mu rurimi nashaka kandi cya mbere hariya baba bari imbere y'abantu benshi cyane nibyo
nabyo bishobora gutera umuntu ubwoba bigatuma n'ibitekerezo bitajya
ahantu rero numva niba ari icyongereza bajya muri ariya muri iriya myiherero ibyo babarizayo babibarizayo mbese bakavayo bazi umuntu uko ateye uko avuga uko akora
ntibijye bikorerwa ku mugaragaro bikakorerwa muri bootcamp
nyine bakajya bajya muri bootcamp bavuye mu myiherero nako bakajya muri bootcamp bakamenya niba abantu aba abana bajyanye bazi irwongereza mbese indimi bazizakenerwa kuri sinari nicyo ngenyine noneho bagera kuri sinari umuntu akavuga mu rurimi yumva yisanzuyemo kandi azi ngenyine aricyo cyifuzo cyane
ni icyifuzo cyawe rwose ubwo twizere ko abakurikiye iki kiganiro bumvise ibyifuzo byawe ndetse bakaba banabisuzuma kuko niho bitangirira kugira ngo umuntu amenye uko akosora ibintu uko abishyira mu murongo uboneye ku buryo bishobora uko bitekereza hashobora ko hari n'abandi nabo babibona ukundi ndagushimiye cyane
kubera ko nabari abantu bajyagiye mu by'ukuri barakoze ariko bakwiye kongeramo nyine utwo tuntu akongera kunyuzwa utuntu kugira ngo ubutaha bizagende neza abantu batazongera kubikemanga kuko kuri sinari mu bigaragara wenda tujya ku kabazo k'icyongereza ibindi byagenze neza pe kandi mbonera no gushimira abanyarwanda andi makuru avugwa ahangaha nka perezida wacu yabaye umuyobozi wa ESE mu by'ukuri nabyo urumva ni ibintu twishimiye
yego
ko nko mu mwaka ushize yari perezida wa wenda reka mbyite wa leta zunze ubumwe za Afurika nibwo rwose.
Yego.
Kuko buri ibihugu birenze bino duturanye byo burasirazuba urumva ni byinshi.
Ariko ntabwo ari bya Afurika byose urumva ni bikeye.
Ni bike ariko urumva uko biri ni byinshi cyane.
Noneho
rero urumva n'uyu mwanya njye mbibonye mu kanya kuri Facebook. Ewana ni ibintu twishimiye rwose, Imana igumye imufashe kandi mukomeze. Tumuri inyuma kabisa natwe nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, kandi umusaruro atanga bagenda bawubona.
Ni ukumufasha rwose.
Ni ukumufasha rwose, natwe nk'abanyarwanda tukamushyigikira. Kuko buriya rwose perezida wacu turamukunda cyane. Ikindi navuga
muri makeya kugira ngo duhe jambo ukurikiyeho arategereje.
Muri makeya navuga mu Rwanda ariko nk'abayobozi wenda babaye batwumva, ikibazo cyo gusorera ubutaka kabisa ntabwo kitanyuze buriya barebe ukuntu bazakigaho.
Ntabwo barimo kukiga se, kunumva cyabyuki izo mpaka zavutse ntibaratangira kukiga.
Aba deruka kubyumva ariko baragusorera ubutaka ukagereka no gusorera ibyo uhingaho. Ntabwo biraba ari byiza, biraba ahubwo bahitamo kimwe. Njye ni cyo cyifuzo cyanjye, ni byinshi ariko
gusa ni ukujya mwibuka kubigeza ku bayobozi babahagarariye. Ni ukujya mwibuka kubigeza ku bayobozi kugira ngo babishakire umuti,
mukababwira icyo mutekereza. Kuko bigende nk'uko tubishaka, ahubwo noneho barabyongera ati wenda nk'abasoraga 5 tuzabigira 50, kandi wumve ko ibyo ntabwo bikorwa tunabizi. Ariko tugenda gutyo bita ku maradiyo kandi ngo intumwa za rubanda. Ubwo rero intumwa ya rubanda numva bakora ibyago tumye pana ibyo wibwirije.
Ni uko zegera rero muba mwazitoye, mujye muzegera mu nyinzi izo ntumwa zanyu muzibwire. Ndagushimiye cyane Joseph.
Sasa Imani wawe umugisha.
Ye nawe ukomeze kugira weekend nziza. Kwakira Alexi. Alexi.
Yego.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Tubabarire twagutindiyeho gatoya. Joseph yari afite ibintu byinshi yifuza gusangiza bakunzi b'ijwi rya Amerika. Bite wowe?
Ni byiza cyane, ni byiza.
Uri hese?
Ndi mu karere ka Rusizi.
Nuko. Mwiriwe mute?
Twiriwe neza, ibintu n'umutekano.
Nuko nuko. Nuko icyo ushaka gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nanjye sijya kure byuriya yavugaga kuri Miss Rwanda. Abajyana ivugiro ntabwo ari Miss y'Ubwongereza. Kira cyogeza rwose bashatse igihe urumva yajyaho Ikinyarwanda uko cyari cyo cyiza kwenda. Kuko n'abakurikira intuza nyirizi n'abakurikira Ikinyarwanda.
Kinyarwanda kuko ari cyo cyiza kubera ko ari rwo rurimi rwawe.
Nirwo rurimi
kandi n'Icyongereza nawe uravuga ati nirwo rurimi rwiza.
N'abikurikira ari n'ubona ko abenshi ni Abanyarwanda, ntabwo bari kubimurikira bamurikira Abongereza.
Ariko ni byiza nabo babimenya.
Si
byiza nabo babimenya se bakamenya ibibera iwanyu.
Ntabwo babimenya, uramutse Ikinyarwanda rwo babimenya. Nguko bakoresha Icyongereza natwe tugakimenya. Ego.
Bazirwarize babimenye, bamenye ibyo mwavuze.
Nabo bashobora kuba babimenya kuko nako tugerageza tukamenya amakuru yabo bakoresheje Icyongereza bakabimenya. Kuko nako tubimenye nabo bamenya Ikinyarwanda. Kuko nyine numva ari nk'umunyamo mbona ari ubwa bukoloni n'ubundi tuba tugikoronejwe, niko mbibona, niko mbifata, niko mbyumva.
Ukumva hakoreshwa Ikinyarwanda cyangwa ukumva cyaza ku mwanya wa kabiri nk'uko
Ikinyarwanda cyane, niko mbyumva. Yego.
Urabona ku bwawe hari abo byabangamiye?
Abenshi birabangamye cyane. Urabona ko nka Josiane najyaga kuvuga ukabona ko hari abo byamugoraga.
Ushobora kumva kutumva ikibazo, ushobora kugisobanura, gutanga igisubizo ntugisobanure neza kubera ko ururimi utarwumva neza.
Cyangwa se ugasubiza ibyo batakubajije bitewe nuko bakubajije ururimi utumva.
Ni icyo kibazo cyerekeranye na kugitekereza kuri Miss Rwanda bashaka gutanga guha abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndashaka guhitanga aho ngaho, ndashaka kuvuga n'ibindi nka bibiri aho ngaho gusuhuza.
Unyarutse ariko rero kuko hari abategereje. Yego.
Murampa nk'iminota nk'ibiri ndambisoje.
Ibiri yose?
Ndaje mu mperezo umwe.
Ngaho gerageza turebe.
Ndashaka gusuhuza Alex Ruganzu y'i Kigali.
Kudakomeza?
Alex y'i Kigali. Shadraku y'i Kigali. N'abanyeshuri bose twiganye groupe scolaire so bigutse.
Barakuzi bose bazi ko ari nde?
Ni Alex Umugisha.
Nuko.
Sayo murakoze.
Urakoze cyane. Tukwifurije weekend nziza.
Yego namwe.
Twakire Nestor. Nestor wiriwe. Namahoro.
Yego.
Urahagana hehe?
Ndi mu ntara ya Kigoma.
Kigoma muri Tanzania?
Yego cyane.
Nuko. Telefoni yawe nawe yari ducitse.
Naam.
Telefoni yawe nayo yari yacitse. Nyarutsa wowe nawe uduha amakuru yaho ngaho cyangwa icyo wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Yego cyane. Aho nsanzwe mperereye ndi mu ikambi y'impunzi y'abitanga Mutenderi. Ku makuru ya hano kuri ndabona nta byinshi havuga ko keretse yuko gusa hari nk'ibintu byagiye birahava bivugwa nk'ibihuha.
Nibiki?
Ndabumva ngo hari impuzu zo bazinjinga ha mu makambi n'ahandi.
Hashize yarabeshyuje.
Ngiye kubira. Alo?
Yego, hashize nayo yarabeshyuje. Mwebwe namwe mwe muhari mwabibonye gute?
Twebwe mu by'ukuri tugiye kuraba nk'impuzu zo zatanzwe nk'ubwa mbere mu ijambo ryavuzwe n'umushikiranganyo hagati mu gihugu ngaha muri Tanzania. Hamwe aho yagira akavuga ngo yuko ngo izo mpuzu zo zamaze gutangura gutangwa, oya, ibyo twasize atari byo kuko tugiye kuraba nk'impuzu twaronka twe turi impunzi mu zindi. Ntawe twigeze tuzibona muri make, nta n'umunsi n'umwe. Gusa naranezerewe n'inyishu hasere yatanze kuba kivuga yuko izo mpuzu zitari bwatangwa mu makambi, kuko byaragaragara yuko na makambi kwa hivyo kanzo tuliyo tazigeza zishikana aha. Mukuri rya dushimishije cyane. Icyo ni cyambe na gushobora kubeshuza. Hanyuma ibisigaye nabyo kwari nk'ugusaba ko ndibaza batwumva ni benshi, haba hasere haba n'amareta bakagerageza kutugurura imihora cyane, kuko ngaha mu itambura abona dusanga kumwe ngo turaboshwe umuntu ntashobora kwidegembya kenshi n'amasoko nayo dugura egomera dugura buri wa gatanu. Ariko ugiye kurabusanga haragahaze kuko umuntu kubyara nk'uburenganzira bwe ndakurangura nk'ahandi kure nk'ahantu usanga se n'imitahe usanga bigorana cyane. Icyo kimwe n'uburyo bwo kwiyunguza bw'amapikipiki butarakunda, icyo twagisaba niba byakunda kugira ngo leta ya Tanzania ishobore kugisha idufashije. Hama ikindi nacyo tunarabye muri rusange amakambi ya Mutenderi, Nyarugusu, Kananduka hose twegereye imipaka muri make twegereye Burundi. Hari urujya n'uruza rwa cyane, nicyo gituma usanga bigorana. Ni kugira ngo umuntu ashobore gutanga amakuru ni hahandi yaca abibwiremo ngo biragoye kubera kubyo makuru tukasinaka nawo mubona biragoye. Nico kuko ukwidegembya kuracyagoranye ngaha muri Tanzania. Murakoze, njye nashobora gushikiriza nako z'i Amerika.
Uravuga hegereye Burundi, ni hagati y'Uburundi na Tanzania. Mubona uravuga ngo hari urujya n'uruza abantu barambuka ku buryo bworoshye bakajya mu Burundi bakajya muri Tanzania nta nkomyi cyangwa hari inzitizi zibariho? Wowe wavuze ibyanyu byo mu nkambi, ariko nko ku mupaka abantu baraza bakongera bakagenda uko bishakiye?
Muri make nshatse kuvuga nk'urujya n'uruza no mu makambi, kuko ashobora gusanga hari abantu baba barahungutse kongera muri kumwe kandi baragarutse, ntuzi ukuntu byagenze. Ndakubabaza bamwe bamwe bashobora kuganira nk'abagenzi kumbabwira ati jyewe nje kubyashyira by'iwanjye usanga yaranguye nk'ibintu, ariko usanga hari nk'ibindi bintu kandi bigoye gutahura kuri abona abantu. Navuga ntituremwe kwinshi.
Hari ushobora kugaruka yarabonye ibibazo mufite, yarabonye ibyo mukeneye, akaba abona ko ashobora kugaruka akaza agacuruza, noneho akagaruka aje gucuruza, aho kugaruka ari akitwa impunzi ariko agarutse aje gucuruza. Niba mbyumva neza.
Ibyo si bibi, ariko si ukuvuga ko navuze abo bonyine gusa. Hariho nabo usanga batigeze banahonya no mu makambi, batigeze banahunga ugasanga bari ngaha, ugasanga guyo. Ariko tukaze penye tukabura ukuntu dushobora kubwisiduhura. Nicyo gituma hahita Tanzania haje ibintu bikunda kwege kavuga tuti bari kuraba neza, bakaza baraba n'imipaka kugira ngo baze baraba impande zitandukanye z'ikambi. badufasha kugira ngo ntagirize ibintu byoshobora kugirana kuko kenshi na kenshi bashobora kurara dufite ubwoba none nk'aya marondo ashobora kuba ari karakoreka ngaha biragoye marondo ibiki none ducunga iki ducungande
yowe no kujya mureba neza none se impunzi ntiyagombye kuba ifite ikarita iranga ko ari impunzi impunzi ntiyagombye kuba ifite ikarita ku buryo winjiyemo ashobora kumenyekana ko atari impunzi
nta bimenyetso keretse ibyo baduhaye byerekana yuko turi impunzi dushobora kuba dufite muntu uzeye kutubwiye twiye gupakira indya cyangwa ahandi hantu naka bagisabye nko gusaba akazi n'ibindi nta bindi byo ntabyo dufite tugendana abadashobora kubaza umuntu ngo yerekana turi kinaka ntabyo byonyine gusa dushobora gutwara tugiye gupakira nk'ibintu by'indya byifashanye muri make
reka ngushimire rero Nestor aho ngaho mu nkambi ya Mutendiri hanyuma mbifurize no kugira weekend nziza ubwo twizere ko ibibazo ubajije aba bari hafi bashobora kuba babyumvise bakazabishakira umuti urakoze cyane
namaze murakoze
twakire Jean Claude wiriwe neza uri hehe
ndi basaraza ibinyagatare
mumeze mute
weekend yagenze neza
urambaza cyangwa urambwira ko yagenze neza iwanyu aho ngaho
ni kukubaza
nibwo twayitangira tuyitangiranye imbeho nyinshi twebwe mwe bite
twebwe ubu ngubu tuyitangiranye neza ariko twebwe iyo washize ntabwo yagenze neza
habaye iki
baratwibye rwose umuntu uza umukobwa wacu batumye atsindwa
umukobwa wanyu babibye umukobwa
Josiane mwisenege Josiane
nawe uri umufana wa Josiane
ndi umufana we rwose baramwibye ku bintu bigaragara
kuki se wavuga ngo baramwibye batumye atsindwa kandi abajaji bari bafite ibyo bashingiraho
nyine aho ngaho uhita wibaza uti wenda icyo kibazo mwakitubabariza
ubwo ntago haba arimo gufana cyane sahari
wenda ntago ari ugufana cyane wenda ibyo tuse nkaho ubikura mu gufana wenda iki kibazo wenda mwakibutabaza mukamubaza muti kuki mudusaba gutora abanyarwanda kuki mubasaba gutora hanyuma ijambo rya nyuma akaba rimwe muri sohoze ubwo ni ukubera iki
nkubereje gato se mwaratoye kandi amajwi mwamuhaye yatumye n'ubundi aba umukobwa ukunzwe na benshi bamutoye ubwo se iryo si ikamba mwamuhesheje
cyakora icyanshimishije nyine uriya bate ni uko ari Miss Cogebanque
ntabwo ari Miss Cogebanque ni Miss Rwanda
oya na Miss Cogebanque
ubishingira
ni Josiane
kuki murimo guhindura ibyabaye se kandi uko biteganyijwe ari Miss Rwanda
uko bitaranje ni Miss Rwanda ako Miss Rwanda ni Josiane ura ni Miss Cogebanque
ni Miss Popularity ni Miss Josiane uko murimo guhindura ibintu
nyine wenda ikindi kintu wenda mwazaba tubabariza
twizere ko bakumva
bagira batya bagadusaba nyine bakadusaba gutora wenda umva ikintu wenda bazakora bazagira batya tugatora bikarangira ariko finali bakajya kuyikora kwa Tereza May kuko niwe nabonye bikundira
inde
Tereza May
mu Bwongereza
bara mu Bwongereza ariho bajya gukora
none si ibintu by'abanyarwanda bijyanye mu Bwongereza gute
kubera ko nyine niwe bivugira icyongereza gusa kandi ubazi ko babwira abanyarwanda ari Miss Rwanda atari Miss Bwongereza
ikibazo mfite ni uko nawe urimo guhamya ko yatsinzwe kubera icyongereza kandi hari abajaji bararebaga byinshi
ntabwo ari byo ndi guhamya kuko n'uwatowe yayobewe ibihugu bigize umubare wabyo
hanyuma
rwose birimo ubujura rwose
umva rero ubwo ni ukuzajya mutanga ibitekerezo byanyu mukavuga uko mwumva inenge zajemo mukazivuga ibyiza birimo mukabihamya hanyuma mukatanga ni nibyifuzo mubona bishobora kuba byafasha gutegura iritaha naho iri ryararangiye
araje nyine ngo mufano utwafanaga nawe ubwo byarangiranye nabyo
ndabyumva ko wowe wabivanyemo agahinda
umva n'ubwo wese arabibonye kabisa ko nababaye
ariko wishimiye byibura Miss Popularity ko ibyo kamba ribonye umufana wawe
nuko wafana umuntu runaka wenda tuvuge n'ubugira ngo akaba perezida akaba ba vice perezida kandi washaka akaba perezida
icyo gihe umuha amahirwe akazongera kwiyamamaza n'ubutaha akaba perezida cyangwa aka kuko amarembo abafunguye ihangane ndumva warashavuye
Jean-Claude ariko bazakusortinenge twagiyemo none n'ibyongereza nta n'ibyazi byibura wenze nawo niwe wababizi batidimanga kubyongereza bagiye bavuga ikinyarwanda ko bababwira abanyarwanda
ubwo niye niyo ni igitekerezo cyawe ngo twisire ko bacyumvise
cyangwa bakajya mu Bwongereza akaba bajya gukorera finali ko nabonye batanga n'ibishyizaho mu Byongereza
niwe gato Jean-Claude warababaye rwose urakoze
agahinda kanje bwakirabuga
urakoze cyane turumva ko rwose washavuye bikabije ihangane weekend nziza twakire Jean
mahoro yeceni
mahoro namwe se
twebukeye neza
Imana ishimwe muri hehe
ano epo yanyu huzuye imbeho y'agahinda nk'ayi wanyu Washington muri ayo
natwe inzara zirakuka bitaho ngo muri ayo aho mwebwe mwakubititse cyane
reka ne sivyo kuvuka ni bya bene byo
yewe birakomeye
ya da nari konwengera ku telefone buriya ari abantu bo hakufi yacu mu gihugu kibanye cy'u Rwanda batera inkuru zitwengeje
bagutwenye
umviritsa yakwaye yova ku radio yakize
bagutwengeje gute kubera iki
bavuga ibintu bitwengeje cyane kose kabisa byatari byadanje kuri ibyo nimbari bya Misi Rwanda nimbari mubaheruka gutokwa hariya
yego
babitekwa amakomenti yatwengeje kabisa byinshi
birakomeye ibyo hari iyi ngiyi niyo Miss Rwanda yari ikomeye cyane
ndumva byari bishuje kabisa hanyuma jewe muri iyi minsi nashaka kugaruka kuri ku byaciye ku makuru y'ejo kuri biriya bya byihuriro ryabereye muri Arusha ry'abaperezida b'ibihugu bitandatu bigize akarere ka East African Community ndi ipfutsa yuko nk'uko mwama mubidukorera muzotuzanire abantu b'inzobere bigiye ibintu bya kazoza n'ibiriho batusesangurire ibijanye n'ibigiye kubandanya ku mateka y'ibihugu by'iwacu kugira ngo natwe twumve iyo bitera bija n'iyo bitera biva kuko ndiko ndabiraba kiriya gihugu c'iwacu nyene cubahiro perezida Nkurunziza yarasabye ati imbere yuko ibintu by'akarere kacu bija mu ngiro tubanze dukure mu nzira amatata ari hagati y'igihugu canje n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ariko amatwi yasumira ku byejo mu nama ntabwo biketse babishikako na gatoya ahubwo hakaba hanaciye hatogwa na perezida Paul Kagame ari nawe agiye kurongora ibyo bihugu bitandatu bigize akarere k'ubuseruko imbere y'uko amatati ava mu nzira rero twe turipfuza umuco uzodusobanurira ati none ko bace bamutora arongore biriya bihugu kandi n'amatati ya mbere atarava mu nzira turiko nka twega abanyagihugu turiko turiyumvira bizogenda gute niwe azohindukira akakura inzitizi mu nzira wenyene narigariwe azoba ariwe mukuru ategeka kandi agatanga n'ijambo ati koruko aho natwe turiko turazazaniza imitima yacu twumviye bizotera bica rero muzoturonderera umuhinga adusobanure kuko twe turiko turumva ni nk'uko umenga sinzi mu kinyarwanda igene babyumva twege bavuga ati iyo uri kurarima ukarimira kugwire utarukuramwo uteramwo imbuto zikadukira muri kwa gwire gutyo bikumiramwo urumva rero bari kubanza gukura mu nzira iyo nzitizi yito yayo matati ari hagati y'ibyo bihugu bibiri imbere yuko baca batora bakanatora n'ufisi kibazo hagati y'ibyo bihugu bibiri nuwo wundi none wumva babishyize ku murongo icyiza nuko bari kubanza gukleaning ibintu gukura imziteze mu nzira hanyuma bakabona gutora uwo muperezida kabisa je kubwi wanje sindiho ndamugwanya ndashigikira kuko je ndi mubashigikira ni nk'utya rorera umupira kuko ndi umunyagihugu asanzwe ariko ku ruhande rw'iwanje ariko niyumvira ndumva umenga bapyihuse mu imbere yuko bari kubanza gukura inzitizi mu nzira
nibyo koko ikibazo ntabwo cyagarutsweho icyo cyerekeranye n'umubano cyangwa se amatati hagati y'u Rwanda n'u Burundi ariko mu nama zabanje babivuzeho kandi n'ubundi icyo kibazo bavuze ko bazakigarukaho ubwo rero nk'uko bivuga ubwo perezida w'u Rwanda yatowe umuntu ahubwo yakwizera ko bishobora no kuba byazagira icyo bimara kubera ko azaba azi ikibazo uko giteye kandi ndibwira ko atari nawe ufata ibyemezo wenyine bazaba barimo kubyigira hamwe mu nama reka tubitege amaso ariko nk'uko bivuga dushobora kuzashaka umuntu usesengura akatubwira aho byerekeza nk'uko bivuga
ya kabisa nibyo bari bakwiye gukora bari je no vuga ati barihuse narika bari barosa kanya uratse inama yari imaze gusiba inshuro zibiri kara kato keza ko kubyicarira kuko ni kibazo gikomeye muri kajya karere nkuko nyakubahwa perezida w'u Burundi yari yabisabye cyari ikintu cyiza cyane kandi kiri sempo gukura mu nzira ni naco bari guhagarara ko buriya iyo ubanye n'umubanyi mutumvikana n'abana babyara ntibumvikana kuko baca bakura babona ibyo ababyeyi babo bariko barabereka ko bitari mu mico myiza rero nyakubahwa yari yashatse kubikura mu nzira ati twereka abanyagihugu bacu turongoye yuko dushaka kubaka tukaja mu bintu byo kumvikana gutyo hanyuma karere ko kubuseruko buce bubandanye mu mahoro bigira hamwe ngene boteza kajya karere mu mahoro atangorane atawikeka ngo naka ngo hari inzitizi yatutiye abanyagihugu kuca gusumira hariya iki ni igihugu caratsibiye ati nta kuca gusumira hanahana ngo bahanahana ibintu by'ibitandatwa none bazobihanahana gute kandi batumvikana ibyo ntibibaho nibya bindi bavuga ati iyo umwana yankana n'uwundi araca kuvoma uwundi agasuka mu ipfu gutyo ukaruhira kuturasesa utaca kuyakoresha ibyo wateka kuyakoresha
Urakoze cyane Jean kuri icyo gitekerezo cyawe ndagushimiye kandi mukomeze mwihanganira ubwo bukonje
ubukonje na twe turabumenyereye imyaka 20 ndafi n'ibiri ndabumazemwo ndirira abashasha batarabumenyera na cyane cyane nk'abari mu karere k'iwacu babyumva ku maradiyo batarabibona none ndashimira n'Imana ko yabonye ko atari byiza ko nabo byoshikayo kukurumva uwo ubaye umuhera
urakoze cyane
sawa namwe mwiriko ndabipfurije kubandanya mususuruka nawe ndazi ko mutorohewe
urakoze
sawa
twakire Victor
halo
mwiriwe neza
mwiriwe ni
urahagana hehe
ndi Kigali
yego
Gari Remera.
Nifashe mute.
Sawa, wamwe ngo kubanje urabishye.
Yeah. Bumeze nabi. Ariko buzashira.
Turashimira Imana ubu natwe tumaze iminsi nyine. Hari ubushuhe bidasanzwe tugeze no muri degree 30 ibintu bidasanzwe mu Rwanda kugera muri 31 kwa twaramenyereye Vincent 22 ariko uyu munsi hasa neza ameze neza rwose urabona ko n'imvura ishobora kugwa
nari ngiye kuvuga ngo mubonera akanya ko gusohoka mujye hanze murambura amaguru mukore ka sport none nibwo bwo murimo gutinya n'imvura
oya ariko mbo ni heza biraryoshye gutembera ukuntu hasa paporo y'iminsi ishize paske urabona turi muri konje kuva ejo gusura na gutembera ikirere ni cyiza pe gutembera
hagarara ahantu hamwe hagarara ahantu hamwe ndumva telefone yandi tangiye kuvuga nabi none ko bivuga nabi yego komeza twumve ko igenda neza
na fasha wino mkaza na kumira wabizi ya kasuwa nalela wanya jogu ya kwa mwako ni mwaka mwaka wale kulibu ya mwaka na kuhujishi
gute
ni mwaka mbili imisi wanda ikulichule na wanu benshi wanda sangu wa ikulichila kubisanga hobi ya watu vitewe ni sinatina bimba ni mbara za za shusiani kubri vende mwaka wafuye mwakaru washobora kugera kuri abandi baviragamo mu majonjo na hasi mu kubuza ngo abenshi babigemo hoteli asanzwe bazi kriteri bigenderwaho abanyeri byo kuvuga mu cyongereza ariko uburyo basaba harimo no kuba wararangije amashuri atandatu yisumbuye warangiza amashuri atandatu yisumbuye utazi icyongereza cyangwa
biterwa n'ishuri wizemo abakubanjije niko bavuze sinzi niba abantu barimo kukumva neza ariko kubera telefone yawe ariko nge ndakumva bingoye ariko ndimo kukumva icyongereza hari uwigeze kuvuga ati icyongereza baragisaba kandi ntabwo umwana wize mu ishuri ryiza yaba afite icyongereza gihwanye n'icyo wize mu cyaro mu ishuri riciriritse
ariko ibyo byo byose hari amashuri hano yo mu byaro yigisha neza byo birazwi mbona atarinze kuvuga amazina yayo birazwi ngombwa ngo uzarebe n'amanota abanyeshuri benshi babona amanota meza mu bizamini bya leta abo mu mujyi ni bake urumva kuko sinumva ukuntu waba urangije sixième secondaire mbo ibyo tubireke uwabaye Miss Rwanda ashobora no kujya kurwanira ikamba ya Miss Wisi Miss ubwo se yagenda avuga ikinyarwanda gusa icyo nacyo abantu bakwiye kugitekerezaho ikindi nacyo kuvuga ngo hari nk'uwabanje mbere avuga ngo ni Miss ngo
Koje banki
ni ibintu byajemo nyine urabyumva cyane cyane mwe muri aho hanze mwarebye intambara ziri kuri za Facebook ibintu byafashe indi sura tutari tumenyereye noneho ibintu by'imbuga nkoranyambaga turashimira leta y'u Rwanda yarazizamuye ibintu bya interineti mu byaro byaramanutse kugera hasi ku buryo abaturage barakurikira amakuru kuri WhatsApp Facebook hazamo sinatinya kubivuga hazamo ibintu by'amoko urumva ntibigire ngo cyazamuye ipresha gusa ariko ahanini bituruka he bituruka hanze igihugu kuko mu gihugu imbere bishimishije nawe mukosa kugitinyira zera yarashyigikiwe namukuye ubusa mu Rwanda nicyo kintu kitatunguye n'abantu ariko izo efuwanse zavaga hanze zituma abantu hari ibindi bimaje babifatamo batwibye bagaraga icyongereza nicyo bamutegesheje ariko ujye kureba amanota ariyo wenda y'icyongereza ntabwo bibuka ko nuko bakora amamashi bimwe by'abaminisi bagenda ugoye cyane kugendera mu nkweto ariko abantu babihaye agaciro ibyo bumva bagendera kuyari afite kandi kuva Miss Rwanda yabo nta muntu n'umwe watwara Miss Rwanda atware na atware akamba y'ukuntu cyane buri gihe utwaye Miss wasangaga arushwa amajwi n'abandi wasangaga uwakunzwe cyane
Kuri icyo kibazo cy'inkweto uvuga hari n'abandi zagoye bagiye bagira ibibazo byo kwambara inkweto ndende umunsi wose
cyane benshi birabagora kandi bira byose mu manota bijyamo aho umuntu wagiye gutekereza ku cyongereza gusa hari ibyo byose ni uburenganzira bw'umuntu amarangamutima y'umuntu niwo umenya uburyo yajera ariko nicyo navugaga nti habaye gusobanurira abantu neza noneho kuko mbere wasangaga bikurikiranwa n'abantu nakwita ko basobanutse babizi ariko ubu ngubu byinjiye mu cyaro hasi
kuko hari habonetse uwavuye mu cyaro nk'uko wabivugaga
wala
hari magashya byari ibintu bidasanzwe
hari magashya kuko hari n'abantu bamukundiye icyo kuba yarafashe icyo cyemezo cyo kuza guhangana akanagera hejuru kuri finale hari benshi bamushyigikiye kubera icyo ariko uwabigiyemo akamushyigikira ariko azi icyo bagenderaho we ntiyigeze akompliminga nka wa wundi uri hariya hasi ukoreshwa n'amarangamutima adatekereje ibyo bindi urumva ariko tutinirangagije n'ibyo bindi izo influence zavuye hanze bijyanye no mu bintu by'amoko urumva ibyo ku buryo ndibuka na Ange Kagame yarabineza avuga ko bashatse kuzana ibintu by'ibyongereza cyane iki ariko ibyabaye kuri Facebook iki ngo rarajijisha iki n'iki si ngombwa ko umuntu abigarukamo cyane ibyo
oya buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cye no kuvuga uko bibona
urumva niba nawe ubwe urebye commentaires yo kuri Twitter bigaragara ko nawe yarashyigikiye Josiane ariko
ariko hano hari n'abantu ntabwo ari Josiane wenyine wagiye ufite ikibazo cy'icyongereza hari n'abandi
voila
ntabwo
rero sasaho
ntabwo rero twamushyira amagambo mu nanjye mvuga kumushyira amagambo mu kanwa cyangwa mu nyandiko ibyo atavuze ngo tubimushyireho gutyo buri wese ni interpretation uko umuntu yabonye ibintu uko abyumvise
icyongereza cyananiye benshi ariko still bigaruka kuri nde kuri Josiane bo bakareba amanota yagize yo gutorwa kandi igihembo cyo gutorwa yarakibonye ni nawe wa mbere ukoze amateka abonye amajwi menshi kuva Miss Rwanda yabaho ariko nicyo kinini nakubona basabye wenda muzashake abantu babitegura baze babisobanuye kuko ubona ko hari urundi rwego bigezeho hari urundi rwego bigezeho ku buryo abantu bazajya bamenya impamvu umuntu yatonye ko nk'uyu wabaye Miss Rwanda ugiye kureba uburyo yasubije yo ntawabitinda ariko bakagaruka ku manota yabonye yo gutorwa nawe ntiyigeze abona ikamba rya popularity
hari iryo yatsindiye kandi burya nta no kwirengagiza ko abajaji nabo bafite akazi gakomeye
cyane
guhitamo abantu bangana kuriya kandi ufite ibintu byinshi ushingiyeho ntabwo biba byoroshye
birasaba kwigisha birasaba kwigisha abantu basobanukirwe babimenye igihuze ni byiza wasangaga abantu batora wa mbere atageza no ku majwi 500,000 ariko nimba ubu ngubu umuntu agira 77,000 na umukurikiye 60,000 na hari ikigaragaza ko hari intambwe yateye mu myumvire y'abantu bumvaga ko ari iby'abantu bamwe gusa ariko kuko byamaze kwaguka ni ikintu cyiza ariko nanone mu gihe kitarasobanurwa neza muri ba bantu bose bakinjiyemo ari ubwa mbere bakigiyemo ibyo bibazo bizakomeza bize bitewe n'imyumvire iri hasi kuko bo bashatse kubikora nk'uko bisanzwe biba abantu babikurikira bisanzwe ariko bibagirwa ko hari urundi rwego byafashe kandi byagaragariraga buri wese kuva uriya mukobwa agikora pasi ya mbere i Rubavu uburyo gutsitara kwe uburyo yagiye n'amaguru bituma bikora ku bantu bagira emosiyo baravuga ati uriya mwana tugomba kumushyigikira kuko afite umuhate
ndibwira ko ari intambwe ya mbere kandi igana mu cyerekezo cyiza ku byerekeranye na Miss Rwanda bizafasha kandi n'urundi rubyiruko rwose nk'uko abenshi bakunze kubivuga abo mu cyaro nabo bakumva ko badahejwe muri ririya rushanwa
cyane kabisa kuko impamvu nayo ko iradiyo yanyu mu cyaro irakurikirwa cyane mushakisha abantu bakazaza bakasobanura byibuze
urakoze rwose, urakoze cyane. Reko ubwo tuzashakisha namwe mujye mudufasha mutuhe ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, ndetse niba hari n'uwo mwabwira muti wavuganye n'abari abantu, ushobora kutubwira ukaduhana nomero ye tukamuhamagara rwose.
Kabisa.
Urakoze cyane.
Urakoze jene, mugire umunsi mwiza.
Namwe mugire umugoroba mwiza. Twakire na Innocent.
Ego muraho.
Muraho neza, uri hehe?
Ndi Rutsiro.
Yego. Rutsiro mumeze mute?
Turaho, nta kibazo rwose.
Ntago uri kure yo kwa Josiane?
Oya, ntago ari kure cyane.
Nawe ubwo uri umufana we?
Nanjye ndi umufana we, kuko yakoze igitekerezo cyiza rwose, twaramushigikiye cyane.
Ntaza kukuyobya, rero hari icyo wifuzaga kuba wageza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ubwo reka nguhe umwanya.
Yego, mbo, ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nabonye muri uyu mwaka muri Miss Rwanda. Nuko nabonye burya koko iyo umuntu atinyutse ashobora kugera ku bintu byinshi kandi bitangaje, kuko buriya Josiane hariho n'abantu bakoraga biriya bo mama wazabagirute, hariho n'ababonaga yuko mbese bitashoboka, aho yageze mbese ira stage yagezeho bakumva yuko bitashoboka. Mbese bisa nkaho hari abantu byagiye bitungura bikabatungura, bakamufana batamufane, hari abawenda abasa nkaho bamuseka bati suriya yajyaga he buryo, ariko ngiye buriya naramushimye cyane kuko yakoze achievement ikomeye cyane.
Ntabwo wafana umuntu umuseka ariko kimwe wamushyigikira cyangwa se ukamuseka?
Ufana guseka bitewe n'ukuntu urugero ushobora kubona wenda utabishoboye, usa nkaho mbese ibyo uri gukora usekeje abantu mbese akumva yuko bitashoboka, yuko waba wakumva ese uriya muntu mbese yipashe muremure yagize ute ibintu nk'ibyo, atagufana kugufana ku kugira ngo wenda
upate,
kuko hari bamwe twabibonaga no kuri media ukabibona bamusebye bagira ute.
None hanyuma washaka kubivugaho iki bwo?
Bo,
muri makeya hari n'undi muntu utegereje
n'igitekerezo natanga. Nuko nakangurira n'abandi bakobwa bo mu giturage kujya bagira umwete bagatinyuka. Bagatinyuka kuko twabonye uko ibintu twabonye Josiane yakoze, akora urugendo rukomeye, nabyita ngewe yuko yakoze inzira isa nkaho ari itakorwa na buri muntu wese. Kino ngiye nakangurira abantu kuvuga ngo nk'igitekerezo ndi gufokasingaho cyane, nuko nakangurira aba bakobwa bo mu cyaro gutinyuka na minsi y'ubushize tukazabona none itwawe n'umuntu wo mu cyaro.
Reka ngushimire cyane, ntago bahejwe nabo rwose. Josiane yabafunguriye amarembo, ubwo nabo bazitinyuke barigemo. Ndagushimiye cyane Innocent.
Yego,
murakomere cyane kandi mugire weekend nziza. Ndeka rero mbashimire mwese abo twari kumwe, mbasigira n'aka karirimbo Sarakeba ya Papa Wemba. Mbashimira cyane rwose byimazeyo mu izina rya bagenzi banjyana ku Ijwi rya Amerika n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma, engineer Tian Wang na Geoffrey Mutagoma, bamfashije kubageraho no kubagezaho ya majwi. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, weekend nziza.